Ten over ten mini daza, mini motos, the magasa, strain down kama pasa, niko top 5 na nikasa, wanataka kujua kanishasa, niwe usaidizi misi chaida, wanataka kujua kanishasa, ndio ngoma zao mini shakia, god damn wana kill sound, wakikopi sound, mina sound is, East African zima mindo visati, sharubati sharuwa, juice, kachumbari kachuwa, sauce, sharubati sharuwa, juice, kachumbari kachuwa, sauce,
chini ya maji, cheza chini ya maji, 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 chini ya maji, chini ya maji, cheza chini ya maji, chini ya maji, chini ya maji, cheza chini ya maji.
Money in my mattress in most cases, so you can tell I'm getting paid by how fat my pillowcases. Step on the stage, they give me empty gazes, till I go acid on the mic every time that the bass is on. Yeah, I got it going on, like this game was a draw, man, I keep it going on. Sudden death on you niggas, referee, blow the whistle with a swag so sharp. Mina kata kama kisu, wataka beat, tandika meza, tunde masishi, bile teneza, nasaka ni, nasaka pesa, kina kani, kina Vanessa, ati vile mina tesa, wana sema tocha. Yani na mimi na pesa, wana sema tosha. Tosha, kachumbari kachuwa, sharubati sharuwa, kachumbari kachuwa, sharubati sharuwa, kachumbari kachuwa, sharubati sharuwa, kachumbari kachuwa, sharubati sharuwa.
Chini ya maji, chini ya maji, chini ya maji.
Just them.